shayiza sasibonge nabenzahle babephumelela sibonge babephumelela sibonqoma labantu abayifuni lemsimo wethu labantu abayifuni lemsimo wethu sewuzamathina bayenyanya sewuzamathina bayazunda sasishayiza sasibonge babenza kahle babephumelela sibonge labantu abayifuni lemsebenzi sewuzamathina bayazunda futhi inkinga ngomuntu omnyama ufuna ukuphumelela yedwa uyazi inkinga ngomuntu omnyama ufuna uhlale ucela kuye sebehelwa nemizamo yethu uyazi bahalwa nemizamo yethu sebehelwa nemizamo yethu sewuzamathina bayenyanya besishayisa sasibonge babenza kahle
Oh, yeah.